swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mamilo. Nanza zaza funa fata wewe mamilo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe ke kuchapa tabasamu. Yu mtoto ni peace, peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu yu mtoto ni peace. Peace, ni peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha yu mtoto ni peace. Peace, peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu yu mtoto ni peace. Peace, ni peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha yu mtoto ni peace. We baby na need to striker, nafunga to my goal. Sometimes I need a Messi, sometimes Ronaldo. Pisa kinye mwezi, haina mambo ya kifo. Paka na juta wise kukona before. Na paka na imba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na hilo shepu so mchina we. Tunende shopping afu dina we.
Bauzula yumba choni choni choni.
Swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mamilo. Nanza zaza funa fata wewe mamilo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe ke kuchapa tabasamu. Yu mtoto ni peace, peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu yu mtoto ni peace. Peace, ni peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha yu mtoto ni peace. Peace, peace. Yu mtoto ni peace. Mpaka shepu yu mtoto ni peace. Peace, ni peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha yu mtoto ni peace. Nimeokota da da de de di di do do. Kubalika hadi ukweni roundi hii. Na vile umependeza hizo nywele kwa nkoti. Umefiti plan A na umefiti plan B. Katoto chef mbili Gen Z. Napaka na imba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na hilo shepu so mchina we. Tunende shopping ya fudina we.
Uzula yuma choni choni choni.
Swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mamilo. Nanza zaza funa fata wewe mamilo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe ke kuchapa tabasamu. Yu mtoto ni peace, peace. Yu mtoto ni peace.